CKMusicDramas.com.
Yeah.
Danger Panda track, yeah, me no say. One them teams.
SS. Ha.
Africa.
Muhammad. Nowadays, Zaba, I'm on up. Chamayo, Gawa unfuefe nishi nindu alidila. Ife ya ifinshi fuano kumpala mina. Nalidu alidila, nalibaidila. Chawa kai kai wate moku paidila. Chama yote chaku mfuwa bao yo. Nangu nigelo uitamu yo. Nangu bakote baitamu yo. Natirireti chiweke shepo. Chawa baila, chawa kuata. Chawa spenda, chawa fokola. Chawa kontoka, chawa gai. Chama fanzi bate mokutumfwa. Chamayo, ganafika pa Mike ndalwalisha, nipa yamala pa somo nyapa nalirwalisha, gapiri kita kumutunga fie olo nitega, ntendeka wishi vya mano yo napinga, nalirwalisha, nalivipisha, nechinalisha, ngebashanisha, chamayo echi, chabagai, chamayo bate mokutumfwai. Pala mina wisha lila wishe ntekwa. Chama yo pali nishetaka. Mulopa ninsenda mayo pali ninkolopa. SS Chamayo, yeah, Frank C, Ty D, Love B, sa. Na mimona ona lebo malani papa lwanshi. Yeah. Na mimona JB Spat Mwemfumu. Ha. Sparks mining Lobby swag. Ha. Pachiwe mpala. Na mimona Junior Luala. Yeah. Na mimona Banshiniza.
Danger Panda track, yeah, me no say.
I got you.
One them teams.
Africa.
CKMusicDramas.com.